Contented music promotion.
Lishina likulu.
Hey, okay, Nash. Papa wangu.
DJ Shana.
Mami.
Mami we.
Wechibiongo baby. Mami we. Bila kuwa kande kwe wishibe nalikutemwa.
Mami we.
Bila kuwa kande kwe wishibe nalikutemwa. Mami. Nalikutemwa.
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 Nalikutemwa baby.
I do.
Do you do?
Tiki.
Kavanove. Mami want. Ilan Twishika.
Papa wangu. Nika Ilan promotions.
Ifuna ni tupari kiringi nipasa vinga. Wajira ine mpune kajiga. White ka dress up and puna uvale. Unigwire kumanja kuru kamkuru wale. Mikisu kadabo pakuru kanywa. Nitami ya pika manja uvele zwa. Bezo kuja uta bati ya bakabwa. Nga zina ya shefu kaila kondwa. Bezo kambani ya chita tinza kakusia. Let's go tiva chingira magia. Nga nsalamu apaso chita gria. Nao ni kujimula pano fia.
Mami.
Mami we.
Wechi biongo baby. Bila kuwa konde kwaya wishibe nalikutemwa.
Mami we.
Bila kuwa konde kwaya wishibe nalikutemwa. Mami. Nalikutemwa.
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 Nalikutemwa. Nalikutemwa. Baby.
I do.
Nalikutemwa.
I do.
Nalikutemwa.
I do.
Nalikutemwa.
Do you do?
Nalikutemwa.
Tiki.
Nove. Kava nove.
Nove.
Mami want.
Papa wangu, music promotions.
Nalishiba walentwishika mami. Nalishiba walentwishika mami. Dilaline na kula ile, atinga kupa. Dilaline na kula ile, atinga kupa.
Wamona numba,
I do.
Wamona numba.
I do.
Mami.
Mami we.
Wechi biongo baby. Mami we.
Bila
kuwa konde kwaya wishibe nalikutemwa.
Mami we.
Bila kuwa konde kwaya wishibe nalikutemwa. Mami. Nalikutemwa.
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 Nalikutemwa. Nalikutemwa baby.
I do. I do. Do you do?
Tiki.
Mama.
Papa wangu. New promotions.
Akati. Kaba nove.
Promotions, Mr. Pearson Vanda, Boss, DJ Sean, AOK Nash, Chupa Temo Fire,
Mama,
I'm Coach Peter's Lodge, Ayo Lazarus Tembo,
Mama,
Honale Boyona Stoko,
Ayo Timothy Mwale.
Hotline.
Continue music promotion.
Sebastian Mufaya.
Boss, don't shut up. You're part of this. I want to start on this. Now be on the hit the whole time. It's good. Fire.